Highly on the track, highly on the track, highly on the track.
Kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani Unde Kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani
Akoka toto
Kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani
Akoka toto
Kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani Fatuma Fatuma
Tulicheza kombolela, kuluka kamba, kufumbana macho Ikichezwa sindelela, wakati ule tunakodwa macho Fatuma
Kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani
akoka toto
kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani
akoka toto
kanachuma majani mabichi kanapeleka ndani
akoka toto
Fatumelewa 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 Au bado jeleo
Tulicheza michezo ile ya kibaba mama na mimi ndo baba Tukasana watoto wakapita mama na mimi ndo baba Fatuma
Fatuma.